Yimuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteza matwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko kandi mumaze kubimenyera, ni ku munsi wa gatandatu, umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye, cyangwa se mugiye n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose, ariko nanone tukanyuzamo tugacishamo n'utuziki. Mukanya turagaruka twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nkuko narimaze kubabwira, ni kuwa gatandatu, munsi twakira ibitekerezo byanyu ndetse mukana tugezaho amakuru yaho mutuye. Kuri telefoni reka duhere kuri Didas. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Musanze.
Na mahoro y'i Musanze?
Na mahoro y'i Musanze, na mahoro akavura kari kugwa.
Akavura kari kugwa?
Eee.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Icyo ndi kwifuza kubagezaho ni ku ngingo ijyanye n'ukuntu uyu munsi Perezida wa Repubulika yadutse naho y'i Musanze. Ari kunenga abayobozi. Ariko noneho nubwo yabanenze, ariko yatanze umuti ukwiye. Uko nimba wagiye kibaza kukubwira ngo mira agikemure kandi waramugezeho ntagikemure, wabwirwa n'iki nimba azagikemura kandi bwa mugezeho ntagikemure?
Kuri wowe wifuzaga ko byagenda gute?
Nyine nimba uca yakugiye kwakije kwa mya ntagishe agikoraho. Yakagombye guhita agikemurira aho cyaka akabwira meya cyangwa abandi bamukuriye, ntagusubize kwa meya. Ukora n'ubundi ubona nta kintu yagufasha, kandi wabirageze iyo noneho iyo barangije no kumutanga ngo cyari n'igihe ajya nyuma akaba yageranye makavuga ati n'ubundi wantandukana kunda kagukaranga
ariko bwe wenda ubwo harimo igiture cy'umukuru w'igihugu ndetse akaba yaranabivuze ku mugaragaro icyo giye wenda abo bayobozi hari uburyo icyo kibazo bagikemura
none si awe ahita nabi kubera ko yamubwiye kandi noneho reba perezida ahantu uzamukura itegereza ngo azongere niba asoroka rero yongere ikibazo niho byategereza nawe rero yavuga ati kanza kareka niba nimba azongera kugaruka niba azongera kugaruka cy'imyaka ibiri cyangwa itatu akavuga ati reka mutegereze nk'umwaka niho nzakimukemurira
wowe se waba uri umwe mu bagejeje ku mukuru w'igihugu ibibazo
njyewe ni umuvandimwe wanjye
ni umuvandimwe wawe
ubwo
reka twizere ko icyo kibazo kizakemuka kandi izo mpungenge ufite wenda uwo muvandimwe wawe ntazahure nazo
nyine rero baragenda kwandika kuriya azagikemure ubundi ugategereza bakubwira ngo ejo n'ubundi baba kubigakomeza ahubwo akabanza akemura iby'abantu bakomeye nyine wewe n'ubundi kubera ko akibajije kubera ko atagikemura bitewe n'impamvu runaka ariba byinshi nyuma mbega babita batagikemura bintu babihishe inyuma
kuri wowe rero uba wifuza ko ibyo bibazo nk'ibyo iyo bibajijwe umukuru w'igihugu byahita bikemuka ku kanya
kandi atakamiha uwundi wo ku rwego rwisumbuye rwameye
ariko hari n'igihe baba bashaka ko babanza gukora iperereza kuri ibyo abaturage baba bavuze kugira ngo bamenye ukuri aho guhagaze
rero n'ubundi niwe turi kuko cyabajije gutyo ukuri kuko bataba bamusobanuye kuki ababaza ati byagenze bite kuki atababwira ati atabaza ati ikibazo cyakugeze akavuga ati wagikemuye ute ugasanga ari igihe niyo ari kurya indimi yawe z'ibyisobanuro kuko abona yatsinzwe noneho
Didasi ndagushimiye cyane kuri izo mpungenge zawe nizere ko ubwo ubutaha ibyo bibazo bizajya bibonerwa umuti umwanya bibarirwa
reka dutegereze turebe
urakoze cyane kuri telefoni reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Theophile wiriwe neza
wiriwe neza ijwi rya Amerika
uri hehe
ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu provinsi ya Nord Kivu muri teritwari ya Masisi
ni amahoro Masisi
nitwavuga ko ari amahoro cyane kuko ari amahoro aba ari umunezero kandi umunezero ntushoboka ko wabaho hari n'ibibi
ubwo hari ikibazo gishobora kuba gituma uwo munezero wumva utawufite
ikibazo cya mbere ni ukubona twaragize mu karere cyangwa se mu gihugu wabo dutora n'abadepite perezida kugeza ubu ngubu tukaba tutagira guverinema yugira ngo imenye ibibazo by'akarere icyo ni ikibazo gituma umunezero wacu utagibwaho
hanyuma se mwebwe iyo mukurikiranye yego natwe turakurikira kugeza ubu ngubu nk'uko bivuze nubwo muri Congo batoye umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi kugeza ubu ngubu nta guverinoma arashinga mwebwe aho ngaho iyo mubajije bababwira iki impamvu iri hehe n'iki gituma iyo guverinoma itajyaho
twebwe natwe ngo ndi mirebere yacu migufi y'abaturage dusanga ko ari gucanganyikisha abaturage kuko nimba perezida twumva ko ku marezo cyose utuye igihe n'uri ubungubu bagiranye amasezerano akaba ariyo dugasanga ko ari amasezerano yo gutuma uyu hari aproteja cyangwa se akingira utuye igihe ibyo bikaba biri mu ntandaro bituma tutabona guverinoma vuba noneho tukongera tugasanga ko ni inyungu zabo za politiki zituma tutagira umunezero wacu nk'abaturage kandi mu mvugo zabo bavuze ko bagomba kuzadukorera twe baturage
ubwo reka twizere ko mu minsi ya vuba iyo guverinoma izajyaho kandi ikajyaho igamije gukorera abaturage kuko ni mwebwe mutora ni mwebwe mushyiraho ubutegetsi reka tubyizere Theophile
na ntabwo tukwabyizera kuko hahoze haza amazina menshi furani araba premier ministre Ferdinand de Furani premier ministre ugeza n'ubu ari kuboneka n'izina ry'uwitwa Irunga ndagira ngo iri rishobora kuba ari izina rigera mu rya kane gatanu ntabwo turamenya nta n'icyizere turabibonamo kuko ndagira ngo buri kwezi hasohoka amazina izina rya Furani rya Furani ibyo nta cyizere tugomba kubigirira twebwe nk'abaturage ubu twarumiwe hari wenda kenze bagizenga communauté internationale ikaba ari n'ibijyamo ikabota igitutu bakagira uko badushyiriyeho guverinoma kuko akazi kenshi karahagaze muri leta ibyo twita fonction publique nta kintu gikorwa inzara bamaze kutwicisha inzara nubwo ubu ngubu twe nta cyizere tukibona kuri guverinoma ishobora kuzatumarira ikintu
Tefwiri urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe aho ngaho imasisi mu ntara Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ugire wikeneze izo dusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho utuye
aho turi hose bari kubumva kabisa ndiyamwe n'abantu bari kubumva ndakibazo natwe dukunda ijwi rya Amerika
murakoze
wikendi nziza nabi
urakoze Radio rya Amerika ikigano ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema uyu munsi ni kuwa gatandatu nkuko mumaze kubimenyera ni umunsi tubagezaho cyangwa se tubaho umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo byaho mutuye kuri telefoni reka mfate na Abel wirwe
wirwe
uri hehe
ni Dar es Salaam
na mahoro Dar es Salaam
na mahoro na baeza kwezi
cyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi wowe
nashaka kubashikana kubagezaho amakuru bari mwaduhaye hirya hejo
yego
yabavuga abatavuga na leta mu Burundi
yego
ariko nane nashaka guterera mugari ku murongo iminota yari ihetse
ubwo hari kuwa kangahe kwa igihe nakoraga ikiganiro ndibaza ko naguhaye umwanya ari kukavuga
ariko nashaka kugaruka ko bya politiki tubiheretse byo mu busuma uriko bubera ku ma Facebook kwa Nigeria kugira muze murashikiriza na byone abantu bibwe cyane mu iminsi abantu biba bita ngo batambuzi muri Amerika araba Nigeria mugerageza mukaza murabivuga kugira abantu bajijuke kuko mukenyezwa n'abantu benshi
ibyo birumvikana kuko akenshi ubujura bukoreshejwe ikoranabuhanga buragenda butera imbere cyane ku buryo abantu bagomba kujya batekereza kabiri mbere yuko bafata icyemezo cyo gutanga amafaranga cyangwa se gufata icyemezo kijyanye n'abantu babatizeye
ibyo rero nizere ngo ndavuga wumva wabaye ubusuma ngo ni business igaye hari kwisi umva ibyadutse na bitcoin nabyo n'ibindi nyezi ngo by'urudanaza rw'amafaranga kuri interineti ibyo mubone nawe bishizeho ibujumbura biruzuye ugasanga bakiriye amadafi no za Dar es Salaam naho ni ngo biriyo urumva ubusuma bwagwiriye murakwiye kugira rusheshe ekonomike kugira mumenye ko ibyo bintu byemewe n'amabanki internationale nta banki mondiale urudanaza rw'amafaranga bera kuri interineti nabyo ni turakwiye kuza turamenya ko abantu bibwe cyane umuntu bamwubiriza ko ari hano ibihumbi nka $1,000 ni Bujumbura for example
ariko nanone kuko ari ubujura nk'uko bivuga bukorerwa kuri interineti rimwe na rimwe mbere y'uko umuntu agira icyo akora nawe ajya agerageza akora ubushakashatsi bwibanze kuri interineti kugira ngo amenye icyo kigo ese barakivugaho iki abandi icyo gihe nabyo byagufasha mbere y'uko ufata icyemezo cyo gutanga amafaranga yawe ukazasanga warayahaye abajura nk'uko wabivugaga
nk'uko ndabona kubwira ibujumbura nk'ibyo bintu by'abazaraza b'amafaranga ibujumbura ari amajase n'ibi Dar es Salaam nabonye barabishinze ajase ari byo bita Africa coin ni inama international narayitabye jewe hari umuntu w'umukote d'ivoire yitwa Nguchu yayishize iryo shyirahamwe ngo muri kode d'ivoire hoho ubu ariko bitajya cyane aratubwira inyine umuntu agura imodoka kuri interineti mugabo rero turatwibaza kubera iki no mu Burundi iryo faranga ritemewe iyo mu Rwanda ritemewe utari kintu kimwe ushobora kugura ngo bazoshinga amashopping bazoriguha none wumva gusa ubusuma mu Burundi kubera iki mu Burundi batayagwa cyane bahubwira ngo byunguka ko bikunzwe
nibaza ko rimwe na rimwe kugira ngo ufate icyemezo nk'icyo wajya unitabaza inzego zishinzwe umutekano mbere yuko ushora amafaranga menshi mu kintu nk'icyo udafiti amakuru ahagije ukababaza niba koko cyemewe n'amategeko mu gihugu
ariko none washinga biro mu gihugu cikanaka atarusha wemewe kwa DRD igana amafaranga ni business urashinga magishe elektronike ngo ayo mafaranga azokora ngo mu kwindwinga itari kimwe umva ubwo butegetsi bwawe tumara iki cyo muturinga nkuko
Abedi izo mpungenge zawe zirumvikana rwose kandi ni ikibazo gikomeye cyane natwe tuzagerageza tugikurikirane kugira ngo abantu badakomeza guhomba batanga amafaranga mu bantu batizeye kandi harimo n'ubusuma nk'uko wabivuze urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo bya Wabea
turagushimiye cyane kandi turabakunda
natwe turabakunda kuri telefone dufite na Arma Wirwe yego n'amahoro
Turaho amakuru yawe
natwe n'amahoro
nibyo
icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
ngewe ndashaka kugaruka wenda kwinyagwa ry'abatavuganywe n'ubutegetsi bw'Ubujumbura nka nk'uyu mugabo ari mu Mpimba mu ntara ya Gitega iyo ndayirukiye aho ari karanyagwa ibyiwe sinibaza kuri guverinoma ihari yoba ari guverinoma yoba yavuye mu bene gihugu by'ukuri bari bakwiye kuraba iyo bavuye naho bageze kugira ngo bareke kunyaga umutungo w'abandi kuko ntibazi ntazi ukuntu uyu asira ndayirukiye yoba yaronse uriya mutungo n'abandi bose asibo wenyine uvugira n'abandi benshi uvugira bari kuranyagwa amazi ya Bujumbura banyago ukuntu maze sinibaza mbega mu gihe ibintu bizoca bikajya mu buryo bizogenda gute badozisubiza ariko sinibaza ko ibyo ariko arakora babikora bisunze amategeko by'ukuri bo bihagarika kugira ngo umutungo w'umuntu wa mwene wo uhagarare
ibyo Aruma
yarawuruhiye uyu mugabo sire ndayirukiye gato bariko bamwiba ibintu biri mu nzu mu ntara ya Kayanza bamunyazi ntiyumvire nka musantere muzima atwari komine akaza gutwara inka z'umuntu niba afite inka mu ntara ya Ngozi mu cyane wa komine Ngozi ibyo ni ibintu bitagira n'ukuri n'amakunga ariko arabyumva avuga ati buriya butegetsi buriko bukoresha ibintu bitinye mba ari inyagano niko nabisigura niko nabisigura by'ukuri birababaje cyane birababaje by'ukuri bibareko kubihagarika kuko ntabwo bizoshikana igihugu nta namwe bizoshikana igihugu
Arma ibyo uvuga nanjye nigeze kubibona ku mbuga nkoranyambaga ariko nk'uko ubizi biragoye cyane muri iyi minsi kugira ngo ijwi rya Amerika ribe ryashobora gukurikirana ayo makuru dore ko abanyamakuru bacu badukoreraga bose babahagaritse ariko
ikunda kuko nta namwe barabirukanye ntibikunda ariko sinibaza ko ibintu ariko ragira by'ukuri bisahawe jobageze hanyuma nkavuga ku cyereke kugana amashyirahamwe
ariko ikindi Aruma ikindi navuga gusa nuko niba hari abavandimwe b'uwo mu generali nk'uko bivuga bashobora kubihamya cyangwa se undi murundi wese waba ufite amakuru yifuza kugeza ku ijwi rya Amerika dore kenshi tutabona uburyo tubageraho Imeri yacu ni radio yacu @gmail.com ufite impungenge cyangwa se amakuru wifuza gusangiza ijwi rya Amerika mujye mutwandikira kuri email hanyuma natwe tuzagerageza tubahamagare hanyuma nayo makuru tudafite ubushobozi bwo kuyageraho tube twavugana namwe mukoresheje uburyo bwa internet kandi tuzagerageza ku buryo amazina yanyu cyangwa se umutekano wanyu tubungabunga
Isamara ko hani nkagaruka ku y'amashyirahamwe yigenga yugawe ubu urete ubundi rasaba ko yasaba ishyirahamwe rya y'ubuseruko yuko ngo yofuta aya mashyirahamwe mpuzamakungu by'ukuri sinibaza ko ari wo mugambi sinibaza ko ariyo sorisiyo y'ingorane ziri mu gihugu cy'u Burundi nibaza ko ibyo bobireka bagashyira imbere inyungu z'abantu nkuko n'abandi babivuga bakareka gusaba mbega iryo shyirahamwe rirafise ububasha bwo kudoda gufuta ariya mashyirahamwe yigenga ibyo ntibishoboka by'ukuri bari bakwiye kugira kubihagarika hanyuma nkagaruka ku kibazo cy'umunyeshuri Ingozi yafashwe
gufatwa ku nguvu y'ukuri ibintu bibabaje ku buryo umva mustaneri aza kuvuga ikibazo nk'icyo akadakuvuga akadagutera ubwo abantu bo mu muryango ngo hamwe boshikiriza icyo kibazo cy'umunyeshuri yagiye gutegurwa n'umwigisha ariko aramuvugira ntibyumvikana mu gihugu cyitwa ko gifite amategeko by'ukuri ubutungane bwabuze gukora bikajya kurabwa igitsure n'ubutegetsi bagakoresha uko intahe iri bagafunga umwigisha ariko aragoka kubarezi ibyo ntaho byakabonetse ku isi n'ukuri aho ubutungane mu gihugu cy'ubundi butagikora budashobora gukora ngo butunganize umunyeshuri
urakoze cyane harimo kuri ibyo bitekerezo n'ayo makuru utugejejeho nanone nongere nibutse abakunzi b'ijwi ry'Amerika cyane cyane ababa mu gihugu cy'u Burundi kubera impamvu z'uko tudafite ubushobozi bwo gukurikirana hafi amakuru yo muri icyo gihugu ufite amakuru yajya twandikira haba kuri email yacu radio yacu @gmail.com cyangwa se mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 001202441993. Ufite amakuru ku Burundi wifuza kuyatugezaho watwandikira muri ubwo buryo ndabashimiye cyane. Kuri telefone dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Okelo wirwe neza. Okelo ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko dufite Auguste wirwe.
Ego niriwe.
Uri hehe?
Kendi Bujumbura mu Burundi.
Namahoro.
Namahoro, hanyuma jewe nagomba ngaruke ku rukino rugiye kuba. Ni mukurikiranye n'inkino aho ajyari rwarukino rurangiza ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu.
Ego.
Urwo rukino rwahuza umugwi wa Genoare uva mu ntara ya Makamba hamwe n'umugwi w'abapolisi wa Rukinzo aho rukaba rurangiye ku bitsinda bitatu bya Genoare. Kuri kimwe cy'uwo mugwi wa Rukinzo byumvikana yuko igikombe bagitwaye ni umunezero kuri abafana ba Genoare no ku bakunzi ba Genoare.
Genoare uvuze ko ari iya hehe? Ari iya Makamba.
Ego, niyo mu ntara ya Makamba ikaba iserukiwe no mu kinyamateka Liberia ndi kuriyo.
Urakoze kuri iyo nkuru y'imikino utugejejeho Auguste kandi ugira wikendereza nawe.
Nari mfite ikintu nashaka gushyikiriza ku bijyanye n'aya mahiganwa nyine nava mu Burundi ku kibazo gihe numva mba mfite. Ni ukuvuga turafite amahiganwa abiri iyo nyine igikombe cy'umukuru w'igihugu hamwe n'ibindi bya Primus League. Ariko turabona yuko imigwi yama iriko irabyitwaramo neza nk'iyisezo turabona yuko nk'abakinnyi ba Genoare baba bariko babyitwaramo neza ariko isezo igenda guhera abakinnyi babyitwayemo neza bagaca bagurishwa mugabo njye numva ko mfite ikibazo none ni gute amahiganwa yacu azotera imbere kandi abakinnyi babyitwayemo neza baca bagurishwa mu gihe abandi bajya dufate nk'uwo Genoare yitwaye igikombe ku mwaka uza rigiye kuba kisanga igende no mu cyicaro cya kabiri bivanye no kumwe n'abakinnyi bake bagurishwa mbona ko umengo nta terambere ry'imigwi yacu nta mu gihugu cy'u Burundi si icyo biva ko.
Urakoze icyo kibazo twagerageza tukagishakira igisubizo tunyuze mu bakuri ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ariko nk'uko bivuze ni impungenge zumvikana kandi turagushimiye kuba uzigaragaje. Urakoze cyane Auguste.
Ego namwe murakoze mugire ibihe byiza.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika Jean Damour wirwe neza.
Yego.
Uri hehe?
Mu Rwanda.
Ahagana he?
Karere ka Musanze.
Icyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi?
Nabagezeho ni uko tubashimira nyine ku makuru meza mwamutugezaho. Ibintu byiza mwamwe aduteguye rwose turabashima cyane.
Urakoze cyane nawe ugire wikendi nziza.
Namwe.
Oh la la. Yanjini, 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 yanj sava kwechera takwambika ineta yubutetsi umeneko nduwawe nakindi cyerekezo bye 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 urukundo rwagararo ndasese yeye tere kuye uko ucyane nuko kije birakomera I'm in love, baby, I'm in love. 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 Ibyo beshi batabona bibonera kure ibinkurura kuri wowe bikanwari ibitekerezo bigatuma ngendanyuka uko duhuye nzakuruta isaba kwekera nzakwambika impeta y'ubutetsi umenye ko ndi uwawe nta kindi cyerekezo bye 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 urukundo rw'agahararo
iyo ni indirimbo I'm in love ni indirimbo y'umuhanzi The Ben w'umunyarwanda uba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba itugejeje ku isaha 10:27 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi saa 4:27 ku isaha ya hano i Washington DC ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edirwema nkuko nabibabwiye ni ikiganiro cyangwa se uyu munsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose ariko nanone tukanyuzamo tukabumvisha utuziki dutandukanye kuri telefone dufite Cedric Wiriwe
yego neza munyamakuru
uri hehe
kwanza ngaho muri
yego namwe ni amahoro
yego namahoro
eh uri hehe
bo je wandi Entebbe muri Uganda
ugiye kufata indege se
eka ntanzwe ntuye
yego
yego ama cyetse nagomba kuvuga ku makuru mwategejeho muri indwi irangiye nagomba kuvuga ku bijyanye n'igihugu cyacu Burundi aho hari amakuru numvise mwategejeho yavuga yuko urwaruka rw'umuhagambwe yabavuga rumwe na leta cyangwa n'abavuga rumwe na leta ko umengo bagomba bashyamirana ego jewe rero nka sanugomba guhanura ubwo rwaruka kuko nange ndi mu rwaruka ndimwo nkababwira nti bamwe bamwe bari bashya ubwenge barabonye ibyabaye muri 2014 na 2015 aho navuga ni abanyepolitiki bamwe bamwe bagombye gukoresha ubwo rwaruka nyine akaba ibintu bitari bimeze neza imbere y'amatora ni hagati mu matora n'inyuma ndetse y'amatora navuga nti rero ibyo ye kugwaruka rumwe rumwe twabibonye byaduhaye ikigwa nkabona nakagombwa kuba urwaruka kuba rutabibonye cyangwa kuba rwabyumvise ku matwi yuko byamenya abaho cyangwa batakurikira impanuro z'abanyepolitiki bo baba bishakira kubakoresha kugira bashyire ku byo bifuza hama bimaze kwanga cyangwa bamaze kuronka ibyo baba bifuza bagaca batandukana nabo navuga nti ubwo rwaruka rero rwari rukwiriye ahubwo kujya hamwe rugakorera hamwe rukaraba inyungu zabo muri kazoza hako baraba ibiko birabatandukanya by'amatora amatora yoyo jena bavunaga bimoka n'amatora ni kintu kiba rimwe mu myaka itanu ariko rero ujyanye na nyabahuru ugasanga ibyo rimwe muri iyo myaka itanu ushimara imyaka irenga itanu urimo mu gasho cyangwa urimo mu mpimba ibintu byoroshye cyane
urakoze Cedric kuri ibyo bitekerezo byawe nawe ugire wikendi nziza aho ngaho mu gihugu cy'Ubugande
murakoze cyane mu myaka itanu
reka dufate na Abdul Wirwe
Neza Edirwema.
Uri hehe?
Nitwa Nisabwa Abdul ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara ya Gatsata.
Na mahoro?
Na mahoro turashima Allah.
Icyo wifuza kutugezaho n'icyo munsi?
Nagira ngo ntangire nshimira abanyamakuru ba Radio Ijwi rya Amerika ku makuru meza acukumbuye mubasha kutugezaho.
Urakoze.
Kuko nkatwa turi hano nta hari amakuru namwe tuba tutabasha kumenya, ariko bitewe n'ubuhanga mufite tukabasha kuyamenya bitatugoye.
Urakoze cyane.
Bo, nagira ngo ubu kuri iki gihe hari ikibazo cy'ubushomeri, amafaranga ntabwo yabonekaga, ariko gahoro gahoro biri kugenda beza. Ubutumvugana n'akavura kamaze kugwa, urabona yuko imisozi yegeranye nta kibazo. Ikindi nagira ngo nshimire abanyamakuru ba Radio Ijwi rya Amerika harimo SCN Karekezi hamwe na Thomas Kamirindi nawe nakwibagiwe hamwe na Eugenia Mukankusi na Geoffrey Mutagumwa hamwe na staff yose ya Radio Ijwi rya Amerika. Muri abantu b'abagabo kandi turabakunda.
Urakoze cyane Abdul, aho ngaho i Rwamagana udusuhuriza abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika nkawe muturanye.
Yego rwose, baba babateze amatwi urushinge rubaruriho ku ijana na kane n'ibice bitatu.
Nuko ugira wikendi nziza.
Yego namwe ariko musuhurize Thomas Kamirindi uti muraburanye.
Yego tuzamusuhuza nagaruka ku wa mbere.
Sawa.
Kuri telefoni dufite na Okello, wiriwe neza?
Wiriwe, Padirwe mamaramtse.
Bite Pader?
Pader turaho, turakomeye.
Yego.
Na kibazo gihari.
Uyu munsi rero ni iki wifuza kutuganiriza wowe?
Uyu munsi ni ndashaka kuvuga ku bintu bitatu. Icya mbere harimo ibyo kwibaza. Dufite impungenge ku bantu turi gukoresha uno mupaka wa Sudani y'Amajyepfo. Hariho impungenge zihari kuko nyuma ya Sudani y'Amajyaruguru na hano Sudani y'Amajyepfo harimo haratutuma umwuka wo kuba habaho imyigaragambyo. Ishobora ndetse no gutangira ku itariki 15 z'ukwa gatanu.
Hanyuma se mu minsi ishize abayobozi ntibahuye mu gihugu cya Sudani bakemeranya ko bagiye gufatanya ndetse na Riek Machar akaba yagaruka?
Yego, ariko ku bwa perezida uriho Salva Kiir we yamaze gutanga maredi hano muri Sudani y'Amajyepfo, yamaze gutangaza ku redio imwe ikorera muri Sudani y'Amajyepfo yuko adashobora kuzajya mu kiganiro na Riek na mu Rwanda. Ko nta mishyikirano bashobora kuzagira na kumvikana kwabo kugoye kugira ngo bazahure na Riek Machar.
Hanyuma abo ngabo uvuga barimo gutegura iyo myigaragambyo wibaza ko ishobora gutangira mu cyumweru gitaha ni bande?
Akenshi ni urubyiruko. Urareba ko ino Afurika ya none isa nk'itangiye guhinduka ndetse ihindurwa n'urubyiruko. Mbona ko ndetse byari binakwiriwe Edi Rwema. Urubyiruko rurashaka gutangiza icyo bita urubyiruko rwa Sudani y'Amajyepfo rurashaka gutangiza icyo bita Salva Kiir must go. Nicyo kintu bashaka gukora, ariko kandi bakaba batangaje ko bazigaragambya mu buryo bw'amahoro. Hari ejo kuwa gatanu mpita ku ishuri. Hariho ibice bimwe birimo inyeshyamba batangiye kwandika abajya mu gisirikare.
Icyo ni icyande?
Sorry?
Icyo ni igisirikare cyande?
Igisirikare cy'inyeshyamba, ariko bikaba bivugwa ko cyaba gishyigikiwe na Riek Machar. Muri ibyo bice nabashije ku harimo agace naciyemo mu gace kitwa Koroke. Mu Koroke village. Harimo abasirikare benshi ba leta, kandi hari n'ibice huzuyemo abasirikare ba leta nko mu bice bya Njongolei, Godfani. Mbese harimo impungenge nyinshi cyane kubera abasirikare bamaze kuhaba benshi cyane. Bishobora kuba umwuka uri gututumba udashobora kuba mwiza cyane, kandi Riek Machar we yari yamaze gutangaza ko ashobora kuza mu Sudani y'Amajyepfo muri uku kwezi kwa gatanu.
Bari babyemereye na Papa?
bari bari mwemereye ariko noneho president Salva Kiir we asanguri atangaza ko adashobora kuzumvikana nawe.
Icyakabiri rero
icyakabiri ni idisha y'Abanyasudani y'Amajyepfo bafite nk'ibyishimo muri bo kubera ko ibicuruzwa twari tuzi byagemurwaga Rwanda bivu ni leta ya Uganda yamaze gushakira amasoko Abanyayuganda kuba ibyo bicuruzwa byajyaga Rwanda kuva Rwanda ikindi mipaka ya Sudani y'Amajyepfo bamaze kuba babashakirayo amasoko yo kuba batwarayo abaturage ba Sudani y'Amajyepfo ndetse natwe tuturiye mupaka twamaze kubyishimira kubera ko bizaduhendukira cyane kuruta uko twabiguraga.
Ibyo ni nk'ibiki?
Akenshi harimo amavuta bikomoka kuri mukwano, hari byitwa mukwano byagemurwaga Rwanda cyane nibyo bigiye kuza ibikomoka ku mavuta. Harimo byinshi amavuta, amasabune, kawunga, byinshi birimo biraza cyane, hari byatangiye kwambuka.
Ibyo harya ni ibya sosiyete ya Madivan?
Madivan byatangiye kwambuka ariko kandi murareba ko hari byishimo cyane, harimo bimwe wasanga bihenze cyane kurusha uko bitabaga bitari byazanwa hano.
Hanyuma icya gatatu usoza kuko dufite abandi benshi kuri telefone.
Ndashaka kugera kuri icya gatatu, nashaka kubaha ku ruzinduko rwa Perezida Paul Kagame yagiriye mu ntara y'Amajyaruguru. Ruriya ruzinduko icyo nari niteze kiri buvemo ntago ariko cyagenze.
Wari witeze iki?
Icyo nabonye.
Wari witeze iki?
Ku bwanjye amara gusura kariya karere ka Burera tuzi ko gakora ku boda ya Uganda.
Tacyani
yego nayo nziko byibura agiye kuba yafungura yatangaza ko wenda yaduhora akaba yafungura umupaka. Ariko ntago aribyo nabonye.
Ariko Okello bavuga ko umupaka ufunguye, ahubwo ikidahari nuko u Rwanda rwaburiye abaturage barwo guhagarika ingendo bakorera mu gihugu cya Uganda.
Ebirwe mareka mubwire nyakubahwa. Hano Abanyarwanda bari mu gihugu cya Uganda urebye ijana ku ijana ntacyo babaye. Ndaguha urugero, mu minsi ishize umuvugizi wa leta ya Uganda Ofwono Opondo nishimwe yarahamagaje Bwana Meja Jenerali Frank Mugambage, ambasada wa Rwanda muri Uganda. Aramubwira ati uzaze ugenzure mu maprisonizi afungiwemo abazirere ko hari Abanyarwanda barimo barenganwa bafunze mu buryo butemewe n'amategeko. Ati kandi n'uwaba arimo afunze mu buryo bwemewe n'amategeko kubera icyaha kiraba yarakoze. Ariko hano njyewe ndareba ngasanga nta mpamvu n'imwe ihari itumye imipaka bayikinga. Mu by'ukuri ibyo nari niteze rwose asura kariya karere ntago aribyo nabonye. Kandi Edi Rwema, urareba urubyiruko rwinshi rwa Afurika cyane cyane abatuye hano munsi y'ubutayu bwa Sahara n'u Rwanda rurimo, urareba kenshi nitwe tubihomberamo. Murareba urubyiruko rwashiriye muri iriya nyanja cyane rwambuka rujya ku mugabane w'i Burayi kubera kubyo ubutegetsi bw'ibihugu byacu usanga biyobora mu buryo budakwiriye. Ugasanga ibi bintu sinibaza impamvu nimba abaperezida batarimo barebera uko Afurika itangiye guhindura, kubera ko imyigaragambyo iri kubera mu bindi bihugu na Rwanda na Burundi birashoboka ko naho byahinduka. Rwose bajya bireberamo isomo bahe babashe kuba batwumvikanisha n'amahanga tugenderanire. Ntabwo tuzemera ko urubyiruko dushirira muri ziriya nyanja duhunga kubera abategetsi bacu mbona ko aribo nyirabayazana wa byose.
Okello Ipaderi mu gihugu cya Uganda, ndagushimiye kuri ibyo bitekerezo byawe kandi nawe ugiye wikenezeza.
Namwe rikeni nziza Voice of America.
Yego. Reka dufate na Joseph Werwe neza.
Mwiriwe Dirwema.
Namahoro.
Namahoro namwe.
Natwe ni amahoro. Ikibazo cyawe humura turacyashakisha umuhanga wo kuzagisubiza.
Sawa rwose bye, ngushimiye cyane.
Yego. None icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Uyu munsi nabwo najya ngo noneho nkwitumire. Nk'umunywanyi w'ijwi rya Amerika rwose ndajya nkwitumire ku umuvani niwe wacu wanyu ariwe Thomas Kamirindi. Ndakunze kumva rwose yavuga ku kiganiro ngo Amerikana. Kikunze kuza ku wa gatatu, akunze kuvuga ku bya ku bigiye cyahise byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihe tugezemo. Ndagira ngo uzamumbarize niba bishoboka rwose, ndakunze gukurikirana ibintu bya kera ko yazambonera urutonde rw'abaperezida kuva kuri Washington uri ya perezida wa mbere wayoboye Amerika kugeza kuri uyu Donald Trump. Rwose ndabifitiye amatsiko, uzamunsabire niba bishoboka. Tugeze icyo kiganiro mfatiye ko uriya mukunzi w'ijwi rya Amerika uriya wamusabye kuri kutubwira ku bijyanye n'uriya munsi w'abakozi uba mu kwa cyenda, akamusaba kumuha ibisobanuro bitandukanye n'uko twe tuwizihiza mu kwa gatanu. Rwose hariya nabamushimiye yarakoze, nanjye ndavuga nireka
uwamukunzi yabivugiye kuri iki kiganiro nari inyoboye, kandi ubwo butumwa nabugejeje kuri Thomas arabikora.
Rwose aho nanjye niho mpisemo kukwitumira kubera ko nabonye uri umuntu utumika cyane.
Hanyuma se uru rutonde ko ruriho abaperezida benshi hafi 45 sinzi uburyo yabikoramo usibye ko ugiye no kuri internet buriya abo baperezida urwo rutonde warubona, keretse niba hari ikintu cyihariye wumva kuko agiye kuvuga amateka yabo bose icyarimwe byafata umwanya munini, nk'ikintu wumva ufitiye amatsiko cyane ni nk'iki kugira ngo abe ariho aganisha icyo kiganiro?
Amatsiko ni uko nge mbona urebye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi numva cyaba cyanagize abaperezida benshi. Nkavuga nti niyo yaba acamo rwose mu ncamake atagombye kuvuga buri muntu uko yayoboye n'iki, akavuga guhera wenda ku wa mbere kugeza kuri wa 44 uko amazina yabo akurikirana mbese.
Ubwo ngubwo
kubera ko kiriya kiganiro nta mwanya munini kimara, nanjye nakwihanganira ndetse icyo nshaka ko mfite w'amatsiko ni urutonde rwabo.
Ibyo ngibyo
ufatiye uko ukavuga uti yabo yoboye kuva muri uyu mwaka kugeza n'uyu kugeza n'uyu. Sawa,
turaza kugerageza turebe uburyo twabikora, wenda twabikora mu bice bitandukanye, ariko icyo cyifuzo cyawe ndaza kukigeza kuri bagenzi banjye turebe icyo tuzakora.
Sawa, uzabukoze Edirwema. Ndagenda amateka ya kera cyane.
Ni byiza cyane, kandi ijwi rya Amerika tugerageza kugira ngo tuyabagezeho kuko kenshi na kenshi aba harimo inyigisho nyinshi.
Sawa, uzabukoze.
Ugira umunsi mwiza Joseph mu ntara y'Amajyepfo.
Twese hamwe.
Yego. Kuri telefoni mfite na Jean wiriwe neza. Jacques, uranyumva?
Ndabumva.
Uri hehe?
Ndayinga.
Na mahoro?
Umore.
Yego, icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki aho ngahe muyinga, dore ko tudakunze kubona amakuru aturuka aho ngahe iwanyu muri iyi minsi kubera ibibazo dufitanye na Leta y'u Burundi yadufungiye?
Na cyane cyane cyo kintu kibatubabaza cyane yuko tudashobora kumenya amakuru ariko arabera iwacu, kandi ari ikintu cyategekwa kumenyekana ahantu hose. Iyo ari ikintu cyiza kandi ari n'ikintu kibi byose bikamenyekana, icyo ni cyo kibabaza cyane. Amakuru ngaha mutamenye ni amakuru y'umukobwa ngaha Muyinga yabyaye umwana, amaze kubyara umwana rero arahabara Muniga. Ni ukuvuga ko byagenze, habyaye umwana amaze kumubyara afata icupacupa kiyera akimena, amaze kukimena aramukata izosi, amaze kumukata izosi aratekera mu mwavu aragenda aterera ku ibarabara. Hanyuma abantu barabona yuko hari ikintu ajyanye mu mwavu, baramubaza ati wowe ko usigaye utumwavu ngaha ku ibarabara ni kubera iki? habye ngo tengo uyo ngo mapungu nawe tukutanga hanye
ayo makuru Jacques ayo makuru uyahagazeho
eh kwera nyine ndiho sandwe nda
hanyuma hari cyo inzego z'umutekano zakoze
uyu bari mu nzego z'umutekano baramufasha uyu nyinari imbere y'ubucamanza nyine ariko araburaniye
impamvu ntashatse ko tubivugaho byinshi cyane nuko ni inkuru ibabaje kandi rimwe na rimwe inkuru nkizo harigeze zishobora gukomeretsa abumva ijwi rya Amerika ariko ndumva ari ikibazo gikomeye cyane kandi kigayitse ndagushimiye kuba udusangije ayo makuru n'ubutaha ufite ikindi wajutwandikira tukaguhamagara ukatugeza amakuru yuko bimeze aho ngaho iwanyu Muyinga
rero tuba twifuza yuko iyo mukeneye kumenya amakuru byimbitse muba mukwiye kuba mufite nimero z'abantu mu ntara n'imiburiburi kugira mugende muramenya amakuru amwamwe kuko mubona yuko twebye nta makuru tucumba ntaho twoyakura nayo dufise ntaho twoyashikana byose bifitira mu gifuri no kuvuga byose bizimangamira aho nyene muri silasi
turimo turagerageza gushakisha uburyo twajya dusaranganya amakuru yacu namwe dukoresheje ikoranabuhanga ritandukanye harimo na WhatsApp ndetse tugatangiza n'ikiganiro kigufa aho mwajya mutugezaho amakuru yaho mutuye cyane cyane ko abanyamakuru bacu batakiyemerewe gukorera ku butaka bw'u Burundi ubwo muzabimenya tuzabibagezaho nibitangira
ikibazo twe tugira nuko aya makuru munatanga ku radio direct ashobora kugira ikibazo nyene cyo kwisanzura ahubwo umuntu murashaka kumurondera mu wundi mwanya mukaganira mu wundi mwanya
nta kibazo mujye mutwandikira mukoresheje inbox aho kugira ngo nimero zanyu zigaragare ku rubuga cyangwa se mukatwandikira kuri WhatsApp yacu
ibyo kugaragara ku rubuga nta na kimwe ahubwo gusa kumurondera mu wundi mwanya mukaganira kugira ngo ashobore kuguha amakuru y'ibyo n'ibyo ikintu kuko hariyo nyine usanga bigoye nk'uko je no kubwira direct ngaha nyine uretse iyo oya bavuga ati nk'iyi nayo iragoye hari ibigoye gusumba nk'iyo ntashobora guca ndakubwira ubu nyine ngaha nyine kuyari bisaba yuko twuganira bisanzwe bindi bishiganira mukakubwira uko ibintu bimeze kimwe kumwe cyose ukwacyo nawe ugafata umwanya ukitonde
Jacques ndasaba mugenzi wanje Fatuma Limasi Kalala nimero yawe ayibike neza hanyuma tuzagushakisha tugane.
Sama tuti cyane.
Urakoze nawe ugire weekend nziza. Reka mfate na Fabrice wirwe neza.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ni mu Ruyigi.
Na mahoro mu Ruyigi.
Ndagukeye gusa jama koro nagomba kubaha. Na makuru ajanye n'abatari mu migambwe se ni TDFDD barimo mu gambwe senere ubu hari cuka rero yuko bataba baravuga nk'umuntu bamuzi ngo ari muri senere gace usanga baza baramubeshera ngo akoresha amanama mu ijoro twese ni impungenge yuko nk'umuntu yohapagira ingorane kandi atanama bikagwa ijoro bamutita ngo ni kubera ngo ari muri senere icyo kintu nicyo twagomba kubivuga ko kugira ngo ntihazagire ingorane ngo ni kubera ari muri senere kandi atamutekano umuntu ahungabanye icyo nicyo cyiyumviro nashikiriza
hari abo uzi bimaze kubaho
hariho bariko baragiriza ko yoba ngo akoresha amanama mu ijoro kandi atamanama akoresha kandi byemeza bo zana
Fabrice urakoze cyane nawe kuri ibyo bitekerezo byawe turagushimiye
yego namwe murakoze ku ijyamerezo
yego reka dufate na Sabato wirwe neza
wirwe neza Edi
uri hehe
koko nitwa Sabato Israel ndahantu bita Nyagatovu ni mu murenge wa Mubuga mu kagari ka Nyagatovu mu karere ka Karongi ahantu bita mu rusenyi rw'abadasenya hano mu Rwanda rwose nagira ngo nshime radio ijwi rya Amerika ku mwanya mukunda kuduha wo gutanga ibitekerezo cyane cyane njye urabizwiko ndi ndi ambasaderi profesiyoneri wa radio ijwi rya Amerika aho nkunda gutanga ibitekerezo cyane buri munsi inshuro nyinshi maze kumenyekana ku ijwi rya Amerika kandi ndabyishimira cyane n'abantu bashimira
urakoze cyane uyu munsi icyo wifuza kutugezaho ni iki
Nashaka kubabwira cyane kubi hari inkuruma z'iminsi mbona ziba ziri gucicikana kuri za YouTube cyangwa no kuzindi mbuga nkoranyambaga za internet. Utangara amaudio cyangwa amavideo avuganya ku Perezida w'u Rwanda nabi bavuga yuko yanga abaturage yuko abicangira ngo mitsize narabisomaga cyane nanabyumva bavuga yuko abangamiye abaturage abaturage badafite amahoro ngo ni umwicanyi hari n'amazina bagenda bamuhimba amwe n'amwe atandukanye ariko njye nagira nayombi beshyuze nkurikije ukuntu Perezida amaze iminsi asura abaturage ngira ngo ejo bundi yari mu Burera ejo yirirwa ejo bundi yirirwa i Musanze ejo yirirwa Rubavu mu by'ukuri ntabwo nibaza uburyo umubyeyi nka Perezida wa Repubulika yaba yanga abaturage cyangwa abica nk'uko abantu banze birwa bivuga kandi ngo ajye kubasura ngira ngo ejo niba arabikurikiye yagiye aganiriza abaturage akabahumuriza akababwira ati abakigikiye haraba yagiye ha inka imihanda yagiye akora mu Rwanda hari gahunda nyinshi ziteza umuturage w'u Rwanda imbere ubusanga umuntu wanga abaturage adashobora kubakora nk'ibyo Perezida avuga adukorera kandi hari n'ingero zimwe hari abaturage bagiye barenganywa n'abayobozi b'inzego z'ibanze ariko ugasanga Perezida ejo abaturage babajije ibibazo akabasubiza ibisubizo bisobanutse akabasubiza akabakemura ibibazo ukumva ngiye ntabwo twumva uburyo Perezida ashobora kwanga abaturage ngo abice kandi ahindukire abasure umwanzuro ntashobora kugusura nashaka no kujya iwawe ariko Perezida arabikora aradukunda araduhumuriza aduha byose amashuri kubundi ibintu byose rwose ni munange abo bantu bajye bareka gukomeza kudutesha umutwe no kudustressa mu bwonko kuko Perezida wacu turamukunda kandi ni umubyeyi w'igihugu ahubwo hahirwa igihugu cy'u Rwanda gifite umubyeyi nka Perezida Kagame turamwifuriza kuzahora ku ngoma.
Sabato urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Ubwo nabandi bagira ubutumwa batambutsa ku mbuga zitandukanye nawo babagaragaza ibitekerezo byabo iyi si turimo muri iki gihe cy'ikoranabuhanga buri muntu abafite uburyo agaragaza ibitekerezo bye ariko ndagushimiye cyane.
Murakoze Radio ya Amerika kandi rwose cyo dukomeza mujye gukomeza muduhamagaye kandi nge nifuza yuko mwatwe nk'ambasaderi b'inararibonye mwaje mwazadukorera nk'ingendo shuri tukaba twanabasura rega ku cyicaro muri Amerika Washington kugira ngo tunarebe radio yacu dukunda wirimo yaba rumwe cyangwa abiri muri buri gihugu.
Ubushobozi butwemereye twabikora ubwo icyo gitekerezo cyawe tuzakiga. Urakoze cyane.
Edirwe n'Imana iguhe umugisha cyane misabato Israel.
Ugira umugoroba mwiza. Beka kuri telefoni dufate na Pascal Wirwe.
Wirwe Edirwema.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Amahoro.
Amahoro na amahoro rwose.
Cyo wifuza kutugezaho ni iki wowe?
Yewe mbere na mbere ndashima aho ubuyobozi bw'u Rwanda bugeze budukorera ibyiza. None hariko hari n'akandi gatekerezo natanga. Nukuri mu Rwanda rurebye mu myaka 25 ishize rwateye imbere ku mpande zose ari mu rwego rw'imibereho myiza mu buzima mu bukungu ubona ruzamuka ariko hari akantu nenda kwisabira inama nshinga amategeko hari cyangwa se hagasaba guverinoma yose muri rusange ureba rwose ikintu abanyarwanda dukeneye ubu ngubu twasigaye inyuma mu bijyanye n'umukino wa football kandi turawukunda kandi ukabona atari ikibazo cy'uko tutashoboye kuwukina cyangwa guserukira igihugu ngo tube twatsinda ahubwo ukabona ari abantu ku giti cyabo bica uwo mukino bakawuvangavanga ku buryo abakawukinnye basubizwa inyuma ahubwo hagasunikwa abagenda bajya gukina kubw'ikimenyane. Numva rero Perezida Kagame rwose yarezareba ku kantu mu byo yakoze byose kandi nabyo birashoboka mu byo yakoze byose n'umukino w'amapira w'amaguru akawuteza imbere agakuramo umwiryane urimo n'ikimenyane kirimo tugaseruka kuko abanyarwanda bose hafi 80% barawukunda rwose. Ukuri urebye usanga nk'ikipe y'igihugu muri aka karere yarasubiye inyuma cyangwa mu myaka 10 ishize yasubiye inyuma cyane kandi itwara amafaranga menshi.
U Rwanda nirwo rutazaba ruhagarariwe mu mikino y'igikombe cy'Afurika mu baturanyi barwo bose
mu karere k'ibiyaga bigari kose. Nukuri kandi urebye amafaranga aba yaratanzwemo ni menshi cyane ntabwo yabura gukora uwo murimo n'ibihugu biciriritse biri munsi y'ayo mafaranga bikoresha biji iri munsi y'ayo dukoresha byaragiye kandi ubona biserutse neza binabimerita. Numva rero rwose guverinoma yazareba ako kantu ikadufasha.
Ubwo guverinoma abashinzwe siporo mu Rwanda ndetse na Ferwafa ndibaza ko ibyo bitekerezo byawe babyumvise Pascal. Ugira wikendi nziza urakoze cyane.
Murakoze nawe ndabashimiye.
Reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma Jean Long wirwe.
Wirwe neza Edirwema.
Nturagera indera?
Ubu ngubu niho ndi kumukuriyo.
Okay, icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Hano wacu bimeze neza, harimo kugwa ka kavura kamwe bajye bavuga, kamwe kaba kavanze n'izuba. Hari ukuntu mu Kinyarwanda bajya babivuga
ngo harya ngo ni iki cyabaye iki?
Ibyo ngibyo reka tubyihore, wenda tuzabivugana ubutaha.
Yego, ndabyumva.
Noneho wenda uyu munsi icyo nshaka kubagezaho wenda ni uturongo dutatu navugaho. Ariko hari ikintu umuvandimwe amaje kuvuga uvuyeho
cy'umupira w'amaguru.
Umupira w'amaguru urabizi ko tumaze iminsi tuvugana, nanjye mbikubwiraho rwose, bibaye byiza mwazadushakira umuntu wo muri Ferwafa. Kuko ndabizi ko Ijwi rya Amerika ari narayibonye mu bintu bijyanye no gutanga ibibazo se, cyangwa wenda n'abanyarwanda bakaba bagiye ibitekerezo bitanga se, cyangwa bakagira n'ibibazo babibarizaho. Byazadushimisha kuko umupira wacu urimo urarindimuka tugenda tuwureba. Noneho akandi kantu naza kukwibariza, wenda nk'amwe b'abanyamakuru se cyangwa mwamufiteho ubumenyi, ikintu kijyanye no kumva radiyo ku mirongo migufi byaba bimeze gute se? Umuntu ashaka nko kujya kurikirana radiyo ku mirongo migufi, se iradiyo y'imirongo migufi yayibona yabicisha mu zinzira
izo radiyo? Kenshi zakoreshwaga mu bihe byashize, muri iyi minsi kugira ngo ziboneke biba bigoye, ariko radio yose ushoboye kuyibona ku isoko ifite shortwave cyangwa se AM, icyo gihe ushobora kuba watwumva ukurikije imirongo twagiye dutangaza.
Noneho wenda kandi kantu nakwisabira, wazambwirira kamirindi akazashobora kuba yanshyira ku kiganiro cy'umuziki ndagikunda cyane. Ariko akandi kantu niba bagiye kukubwira ni uko ubungubu nanjye ndimo kwizihiza, maze iminsi ndimo kwizihiza igihe cy'umwaka maze numva ikiganiro muri Isanga.
Urakoze cyane. Ubwo ngubwo uzatwohereze adresi yawe, tugushakire agahembo karimo ndetse na za karandriye y'umwaka utaha kubera urumwe.
Ntakibwo ngubwo nzabikora rwose. Murakoze cyane, witeka biteho.
Jean Longue, urakoze cyane, ni nawe wa nyuma dufashe muri iki kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mukanya turagaruka dusoza ikiganiro.
Go Syria, oh Syria, first melody, Egyptanga, Junior, House, oh yeah.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu, duteze amatwi, tugeze ku musozo w'ikiganiro muri Isanga cya none. Dushimire mwebwe mwese mwakigizemo uruhare, kandi tunasaba imbabazi ko tudashoboye guhamagara. Dushimire Engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Fatuma Limasi Kalala wegeranyije iki kiganiro. Muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mbasezereho kandi nifuriza abamama bose hirya no hino ku isi umunsi mwiza wahariwe abamama. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Ciao ciao.